sister fall, let an RP a husband. Well, if gang go there with all mini bus man, and come in and me treat with your fornication.
Shema!
Rebuke your band, you see it and...
Finya yo kitu. Finya yo kitu. Hey, unajua ni nini my DJ kinachopin mali hapa? Unajua hii? Hii show bana imekaminiwa na wale wote. Wana business wanangu mtu hapa highway moja. Sana etrotnik moja. Au sio? Ikiwa ni mzee Changzi na wanawe.
Hey.
Au sio?
Hey.
Mwindo wa Kamari the legend. Wale big spenders. Au sio? Hapana sahau. Wazito wenyewe. Chilumo Deche. Au sio? DJ Kimwa 4. Hey. Hii meweza isei. Ngoja. Unajua mashabiki bado wanaangalia ama vipi? Hey, kwa hiyo kitaka vitu. Vitu makini, vitu clean. Kama vya clinic, vitu vya steam. Au sio Kenya Power. Sana Electronic pale vile mtuapa. Highway Golden Key. Inapatikana pale fika. Jichukulie vitu makini. Au sio vitu safi. Au sio mwadije. Boom baga.
Yo.
Well, I'm tougher.
Major deposit them bread.
Shama.
Man, no shot. He come to know with it.
Turn the chini.
Me about the church and the situation.
Turn the chini.
No, me ya go talk to them.
Turn the chini.
Like sister, father, and our
kids. Turn the chini.
Well, if gang go, they be dal.
Tikisa kitambi. Wait.